Producer Alpha Blow, alongside Nanra Boys, Bombo Clat, you told her from Dangna Best, introducing to you this edutainment. Run it, run it!
Ensi yo neti dechi, uriwo itabogerachi, abantu tubereka, vahirasi mukambwenyu. Ensi yo neti dechi, uriwo itabogerachi, abantu tubereka, vahirasi mukambwenyu. Tutidenyo mukama katonda, tusiba tukusaba ne tusula. Uganda chira kodungu, corona ya jamu bantu. Chirwadde kino kya busungu, anti chavere yomba zungu. COVID-19 ya tulianga mere, tasosola miaka mukambwe. Abageza balera bagaya, bere wakaye wakutasa. Tota ya jakukuta, iho jakufagwe.
Home is the best, start home. Zewembe waka, pera munju. Emeleka unga, nensuju. Enva mukene, nebiguju. Tonsembeira, chatabu. Uganda techari zabu. Coronavirus watabu.
Coronavirus watabu.
Ensi yone tidechi, uriwo itabogerachi. Abantu tubereka, virusi mukambwenyo. Ensi yone tidechi, uriwo itabogerachi. Abantu tubereka, virusi mukambwenyo.
Abantu bemifumbi, corona yabakwata. Kalina ebyuma, obwongo n'omusayi. Kalina amagezi naye tegabatasa. Kivanku gamba mama, tata nawe kyekyo. Kunaba mungalawo, korona bw'omwetasa.
Yo, ekirwadde kitidde, ensi yonna tutidde. Omukadde ne bujje, kati kamba gambe. Yo, each and every day, twekuumire waka. Tunave mungalo, yo, ne sanitizer. Zizenga divisor.
Zizenga divisor.
Ensi yone tidechi, uriwo itabogerachi. Abantu tubereka, virusi mukambwenyo. Ensi yone tidechi, uriwo itabogerachi. Abantu tubereka, virusi mukambwenyo.
Nze bampita beni nga nkomyomba bulire kirwadde kya corona. Tukoze tutyo kukyewala bannansi b'Amerika ensi mbiba yeye. Ono ekirwadde kikanya kimu kubatugaba nayo bannange kati kyenzizo okubasaba ddala ne kye nalabye. Amateeka tugagondere yengeri yokka gye tusobola okukyewala nga kusane sala. Mukama tusasire yengeri yokka gye tusobola okukyewala ekirwadde kya corona atuyambe kakivumule.
Abatuuze kakati emitima gibatujja bagambe ekiwuka kale kyakajja. Tetulina buzibu matufe tunoonya dawa tulinoonya mu Africa ne mitala wa mayanja buluma batoto ne bajajja kataka bakyala n'abasajja. Abatuuze bawufiiringa nga kyayo kuli omujajja watabutya tujje kakajanja awakana wesule mu nyanja nanula bwize tusinza almighty ja wete mafi spesa zemba dembataja.
Ensi yone tidechi, uriwo itabogerachi. Abantu tubereka, virusi mukambwenyo. Ensi yone tidechi, uriwo itabogerachi. Abantu tubereka, virusi mukambwenyo.
Atirawo mama, atirawo tata, atirawo uncle. Atirawo mama, atirawo tata, atirawo